ekisibwa kye tukikuwa nnyo mu nsi eno, era tosuubirayo omuntu agenda kukuwa kitiibwa nga tosose kukiibwa. So
ekitiibwa kigwana kwoyo kwoyo, ekitiibwa kigwana kwoyo akigwanira, ekitiibwa kigwana kwoyo kwoyo, ekitiibwa kigwana kwoyo akigwanira. Tokulaba tusomesa era nga batugamba okuwa ekitiibwa era wabatusinga nandala oyo abeera akuwadde muwa ekitiibwa kubanga kisaana, kakube mwezi nagwe tegulirwana singa ekyuve guwa ekitiibwa kyago nonafuya mutima gwoyo akuwadde just kola izo muwa ekisinga kabe maama singa nye yakonyiza ana ye muwa ekitiibwa. Ekitiibwa kigwana kwoyo kwoyo, ekitiibwa kigwana kwoyo akigwanira, ekitiibwa kigwana kwoyo kwoyo, ekitiibwa kigwana kwoyo akigwanira. Yekwatabuuza gy'oyigireyo okubulwa empisa kugangaira n'ogwa ku kkubo n'okuwemula nga kw'otadde okuyaaya ne bw'okola nabo, ky'okusaba omwesigwa kunjuli bago wennekoote bikuwesa kitiibwa. Ekitiibwa kigwana kwoyo kwoyo, ekitiibwa kigwana kwoyo akigwanira, ekitiibwa kigwana kwoyo kwoyo, ekitiibwa kigwana kwoyo.